kulanka oo ahaa kulan ku aransaday doorka bilaantay oo kaleeyeen sugowga amaanka degmada Baydhabo ku wada shaqeeyay ka nadaafada guud iyo sidii loo hormarin lahaa wada shaqeynta maamulka degmada iyo bulshada iyo waliba gudoomiyaha degmada Baydhabo salaagaday hooyooyinka tumanka xafdood ee magaalada Baydhabo iyo gudoomiyaha ururka bilaantay degmada Baydhabo gudoomiyaha ururka bilaantay degmada Baydhabo Hindiye Cali Saaq oo qayb ku ahaa kulanka iyo waliba markii uu kulanka hadhamaaday iyo warbiyey waliba lagu hadlayo ujeedka dhukuleeyay
walay ee kulan la qaadanay gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Cali Wateen kulankaas oo ku qayb galay hooyooyinka tumanka xafdood ee kulankaas oo lan ka hadlay amniga siyaasada ee nadaafada magaalada Baydhabo haweenka walaayo ka hayaan haween hoobleer haweenka laf dhabarka bulshadu ee sidii ku war qabfadeen xaafadooda tumanka xaafad iyo masuulka ka yeen ki dhib qabo ki baahan ki jirran ki oo meel eraas wal kasta ayuu ogaado koran macnaha sidii oo xaafadoodaydi dhibka dadka qabana iyo ku war haay fadeen ee yelan ku hadlay ee gudoomiyaha degmada ee eeda amaasiyay suus markaas uu bogaadiyo xaafado hooyooyinka suus uu ku warqabo oo bogaadiyo oo suun gudoomiyahan amarkaas ee ka faray xaafado say diriskaas lanki jirin lanki baahan kulintiis uu ku warqabtan wali isinka tar kortan ka tartan wali isinka tar waaytan degmadahan gudbiidan ee masuuliyad isan saaran masuuliyad oo wali waan ee xaafada maadaama gudoomiyi latay gudoomiyi isin haweenka ee tin laamo intaas tan wali faraasana ee magaalada amaanshe si iyo in ka degada in ka dadaal faday xaafadaasaydi isin ku war kortan hooyooyin ee lankii haday lankan wali ay u xaafadun haday diriskun wali u suqsuubyo amaanka si uu ka dadaal fadeen hamiinka sidii isigmay leeyahay rugo oo shaqeey fadeen booliska oo shaqeey fadeen xaafad abniga oo shaqeey fadeen nalalka leerarka oo shaqeey fadeen gudoomiyasho oo garab iyo surum fadeen oo kala shaqeey fadeen ee diida amahadsiin ee gudoomiyaha ka mahadnagay ka buugaadii ee gudoomiyalka oo hooyooyinka xaafado sa shaqada faylayo wada oo sidii oo in la majbaaran shaqadii oo tabadan in la majbaaran maadaama ee Haniifood ee Haniifood sidii oo iidii Haniifood ee magaalada nadaafad ee xaafado iyo ka dadaal fadeen magaalada Bilcid iyo ka dadaal fadeen magaalada horumar fayle ka dareere laamiyaasho intii oo nadiifiyan wadanka lamb wadashay u sidaysade wadanka is ku warqabtan lan ka saxaafadi is masuulka ay ku warqabo gudoomiyahan saasa ka bogaaday gudoomiyahan ee diida ka maasiin suun samar walbu suniin garab teegni oo may leeyahay lan ki dhibaysan lan ki jiran lan ki caafimaad qaba lan ki may leeyahay geeka dabjeen shidanaayn u soo suuno ay warqabay inlay oo unuun han gudbiyaana gudoomiyahan suuno ka jawaabo wala unuun karaankana unuun qoomada koran unuun qoomadaana gudoomiyahan ku iko jeer wala lana eed eed agmahad siin unuun hoob haweenka inaan oo gudoomisada haweenka degmada ah mar walba ma inteegana antay xaafado tuman ka xaafato hooyoon shoonteena bogaadi in macalan laamooyin shasdiyo oo laamo abniga in shaqeey fadag nadaafad iyo shaqeey fadag abniga sayid xaafada sayid ku warbi fadag iyo geey hamin inteegnaad fadag eed eed agmahad siin gudoomiyaha degmada eed eed agmahad siin bulshadana ma in ka baaqayoon wala laha meel eraay us dadka oo haafado oo meel aray oo siin kooyan oo single oo amaanka in walaas ka dadaalaga intii la shaqeeytan qashanka isin barnaamij ka deediyaasan oo wasaqdin magaalada isin isku le amaanka isin suugada kortan bulshada walaal yar dadka intii faquuqna hooyooyinka badan ma ka cawaadeen ama di oo qashanka haagaan barnaamij iyo haafado nadiifiyaan may leen meel geek iyo nadiifin bariye kan ka shwaayn qashanka ka shwaayn isin badalmada wal waad haytan hay'ad walsan si ay taaga leeg bulshada reer Baydhabo yoon walin ku digay intii oo dhinisho ee ka haaga dhinisho ku nadaafeen maadaama qashinkii uu qosan baawur le oo ku qaadahay tan kale meel eraay isoo wali la faday lamb idis intii isku war qabo idis hortay isu geedan isku dhiga qashinka hoob isu qashinka way ku qaaday waajibaadka say dad saaran unuba intee mar walba intii uu bulshadaana shacabkaana uu shaqeyn eed eed ama sentence
hooyooyinka xaafado magaalada Baydhabo wali bayina hano mar walba garab teegan sidii maamul shooyon ku garab si lahaayeen horumarinta arimo bulshada.